Haleluya. Je, wafahamu shairi hili? Tenzi namba 50 ambayo tumezoea kuimba kanisani.
Yesu nakupenda, Maria.
Guess what? This is our version.
Bend up.